saraysi usad buri mid koodo ki kalena sete usad buri mid koodo ki kalena sete galabo sinan jiray gur kala saraysi usad buri mid koodo ki kalena sete usad buri mid koodo ki kalena sete sabala gunagada sirtana lo showaye samir ban ku gaade anaseena wan hele kushina wan sugay sabalagunagada sirtana lo showaye samir ban ku gaade anaseena wan hele kushina wan sugay alafkuna sidii saba sirila hayweyo alafkuna sidii saba sirila hayweyo samadu ka qoranye salkatanu bigaye kusamaday waan helay waan helay waan helay kusamaday waan helay alaf kuna sidii saba sirila hayweyo alaf kuna sidii saba sirila hayweyo samadu ka qoranye salkatanu digaye samaday waan helay waan helay waan helay samaday waan helay shaqo wasorta manke wigu siyada wasorta manke wigu siyada sanadkayno kulaniyo ila sa kaashaqo wasorta manke wigu siyada wasorta manke wigu siyada awlaad sideeda baad sagaldama sidaysay urko sintay igu qaaday sama igu noolow galdama usiday say urko sintay igu qaaday sama igu noolow alaf kuna sidii saba sirila hayweyo alaf kuna sidii saba sirila hayweyo samaduka qoraye salkataanu digaye ku samaday waan helay waan helay waan helay ku samaday waan helay alaf kuna sidi saba sirila hayweyo alaf kuna sidi saba sirila hayweyo samaduka qoraye salkataanu digaye ku samaday waan helay waan helay waan helay ku samaday waan helay